Agai bebe siekwa, noni ya kabiela nso. Jesus dey full. Osi nwe mechi onu na gebe lozo e aga masanu gi ebere. At this moment of worship, we worship the Lord, the ancient of the days. We worship you. We thereby join the host of the angels, and we worship you. And we thank you for all that you have done. Father, be thou glorified. And through him, we team in the unity of the Holy Spirit. Hey, all glories be ascribed to you forever and ever. Hey. The way you are doing, I am surrounded by more of you. Ibu chukwa magonye sinanda. Oh, yes, 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 yes,
Jesus
And the Bible says in the book of Samuel chapter 1, you raise the hand in there when we are one, and you bless the hand of the children. Teacher, I am in the back of the
Amawa.
Are you going to be in the back of the Amawa? Okay, guys. What you want to do? Oh, we are going to do that. Oh, we are going to do
that. Oh, we are going to do that. Chineke, kele chine onye nemere anyi ma chine
onye ma
ti ma mare ile
kele akele akele chine
oge mbu ni enu Jesus onye ze mo ge ma na rikire
kele akele akele chine
onye ma na echeto mo ya chine Imanare kele,
kele akele akele chine.
Onyo mamu, umu chine kemo, no kage. Anyị na-achụrụ Chukwu onye na-eme mma Chukwu olu ma dara ihe maka ihe na-emere m n'ụwa ana m ekele gị ịma narị nkele onye nwa bụ otito onye ike ibu chinechere m onye zere nsọ Chukwu narị ekele nwa gị onye na-eme mma ana m ekele gị biko narị ekele
onye ze mụọ Jesus ọdọgbu
Jesus onye na-emere m mma Chineke ọma ka m ga-enye gị onwe soro gị maka ihe mere na ndụ m onye nwe otito Chukwu aka m dide
elu
ka m soro ndị nsọ iwe gbara gị ekwu mara mma
bụ narị ekele onye ze m n'orihe n'ọrụ enyi
ụmụ Chukwu bịa n'usoro m kele Chineke
kele akele akele Chineke
ndị Chukwu mere mma soro fụta kele Chineke
kele Chukwu kele akele akele Chineke
Ifeanyi nwanne m soro n'ugbo
agame
Chineke
kele akele akele Chineke
ndị Chukwu chọrọ mma
n'ụchara
ịrụ nwanụ ya kele na be
kele akele akele Chineke
akalitu Jesus na mụkwu soro nkele
ya kele akele akele Chineke
ụmụ Ifeanyi Jesus
soro ọma
soro nkele
kele akele akele Chineke
ụmụ Chukwu bịa n'usoro
ụmụ Jesus
Chineke
kele akele akele Chineke
ndị ndọrọ
mmiri
gbakọta mmiri ka anyị kele
kele akele akele Chineke
ngwa kele ya
kele akele ya kele akele ya
kele ya
kele akele ya
kele ya
kele akele ya
kele ya
kele ya kele ya
kele ya
kele ya kele
ya
kele ya kele ya kele ya kele ya kele ya kele ya kele ya kele ya kele ya kele ya
onye ze
kele ya kele ya
ana me
kele ya kele ya
Jesus
na na kele ya kele ya
ta chide
kele ya kele ya
na ni
kele ya kele ya
onye ze mu
onye ze
ike chuwa ni le Jesus na re kele mu aka me kele
aka Jesus
onye na-eme mma ọkwa gị
ọkwakiye aka chiwa n'ime Jesus na-ere kele mwe ewowo mu na brother afọ na wekene kia umu ifa Jesus bia ọka n'ibonye chime ah divine mercy bia wasi olomwe kani ibonye Jesus enu kaji yenu ya nko Wandi mosi keni wele anadara yana na boche se ya buru buru anasin son 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 ka Jesus se modi e Gozi woke ki suru nu mo kele chine ke kele akele akele chine James aru mo suru nu mo kele chine ke kele akele akele chine chinyere wuda ma suru mo kele chine ke Reverend Father Mbaka Soro Nomo Kele Chine Kele Akele Akele Chine Franklin Nwamba Soro Nomo Kele Chine Kele Akele Akele Chine Rundi Ndoro Miri Soro Nomo Kele Chine Henchman production Soro Nubo Kele Chine Ke Soro Mo Kele Akele Akele Chine
Seated up on the throne. I will give you all my praise, Lord. I will praise you, my Lord Jesus. Because there is no one like you. You are worthy to be praised. I have looked up to heaven. I see there is no one like you. I have looked up to this earth. I see there is no one like you. I will praise you, my Lord, we praise you. Body is your name. He that seated up on the throne. I is your name.
Umu chineke bianu soromo kele chineke. Kele akele akele chineke. Umu chuku bianu soromo kele chineke. Kele akele akele chine undi o mere ma mere ma o kele chine kele akele akele chine undi chuku mere ma soro nu o kele chine kele akele akele chine umu chine ke ni ne bia soro nu o kele chine Kele akele akele chine Onye nemere anyị mma chine
Onye ọma mụtị
mmanare ile Kele akele akele chine Oge mbụ n'enu Jesus onye eze Oge mmanare ile Kele akele akele chine Onye ọma na-echeta ọmụ ya chine Imanare kele kele akele akele chine kele akele akele chine
hallelujah
kele akele
akele
chine kele akele
Kelea, 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 kel